Love on the beat.
Ta 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 di, ta di.
Exception.
Go go. Ah.
I say wake up, wake up, wake up, wake up. Twende kazi. Niko muchoko yako na njo utapewa fasi. So cute, kali kidi bande koko mona pasi. Tufanye kwa biti, tuone mwanga wa kisho. Usiwe mvivu panaposhika mwenzangu, there you go. This life is hard, you know. Kazana usikate mwendo. Uko mbele angalia, jaribu mara mia. Usisahau kuna watu wanakutumainia. Uko mbele angalia, jaribu mara mia. Usisahau kuna watu wanakutumainia. I say loyo, 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 loyalty. 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 Cause I'm a human being. Tari, tari, tari. 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 Tari, tari, tari.
Everybody got it 24 hours. Nobody get more than 24 hours. What you gonna do with you 24 hours? Pambana jina pambana kila 24 hours. I got my 24, you got the 24. You got the give a shot, we got one shot. Na ukianza kuchukua mashe yako mumikono, utaishi upweki hadi siku ya mafuno. Hapana mini kila nae kuonesha meno. Si wote wako pale kwa kukuunga mkono. Hold on YOLO, keep on YOLO. Go on YOLO, YOLO. Hawataona soli kosa usingizi. Wakata mambo bado utaitwa chizi. Hawataona maranga poli yanguka. Mambo kajipa sasa mumebatika.
Loyo, 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 loyo.